Zabbuli ey'ekikumi mu asatu mu emu. Mukama, omutima gwange sigwa malala, newakubadde amaaso gange tegeegulumiza, so sitambulira mu bigambo ebikulu, newakubadde mu bigambo eby'ekitalo ebinnema. Mazima ngonzeza emmeeme yange ngisirisizza, ng'omwana avudde ku mabeere awali nnyina, n'emmeeme yange eriwendi bw'etyo ng'omwana avudde ku mabeere. Gwe Isirayiri, suubiranga Mukama okuva leero n'okutuusa emirembe gyonna.